kule game. Unkulunkulu cela somthandazo wami. Khethe sibanithi kule game, sibanithi kule game. Khethe sibanithi kule game. Kiyazi sibanithi kule game, sibanithi kule game. Khethe sibanithi kule game. Kiyazi sibanithi kule game. Unkulunkulu cela somthandazo wami. Khethe sibanithi kule game. Unkulunkulu cela somthandazo wami. Khethe sibanithi kule game, sibanithi kule game. Khethe sibanithi kule game. Kiyazi sibanithi kule game, sibanithi kule game. Khethe sibanithi kule game. Kiyazi sibanithi kule game. Wah. Cause it's a game, yes, it's a game, it's a game, wow.